Jotamani Halaji Malifu.
Toyo Stijo Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jira to pogi janga fandu hala Mamadou Sama Sego jam walisa kabe hedibe. Octobre rouge e lewru der e mudun ana ndarra rewbe surbaabe jewtaade kabaru nyaw cancer en di dum do woni yela rewbe mbiyen ngado be imadraaji fewde o do nyaw o fadde football golleji di mbiyen nyande 10 octobre to katitun. Pourtant vidéo commissaire police goto e kanyaka biti do garde national na billi e nguyka ndiyam yite gasoil li centre ballingi hebe do to formule journal meden. Kanyan fuddi bam ko do ko mbiyen na nyalaade hertanaade e nokkuji din jammaawoji ngun e mudun dum jogtor fa nyande 3 octobre fanda mudun woni bedande jama o famu do alhaldi do nokkuji di ngun seme kawr jamen hande bete alarbar 2 octobre 2024 bismillah sakira octobre yusu lewru men hertanaandu habbo nyaw cancer en di xardon ciagal duubi kewdi madraji robe nyawbe hewbe mbirna meta e kabar mudun fadde yambere go nyaloma li mali nyande 10 octobre fedde be do rewbe ndar rewbe e subaabe heddibe be yaadi ciudi dotoro jawtade alhali tergal mabbe Ousmane Nyali Bouli wonko hebane kedde fasango kanko alsisi
madame Soumaworo Farima Kone andi nyaw cancer en di wan e modde hitane 2020 oppugol makko wadama le hitane 2021 handen holti metti makko rafi fa bongoji kanyere rafi tawgol radiotherapy
ni sin flabetira
en am didi futta chama nyaloma goto radiotherapy pi on a tiɗi sanne radio kesso meme juini o damgal wala e muɗum wala fuu mo jogi mi paabotoɗo kam so wana gora am mo jettan mi sanne min talka en so gonga o sawrugol nyaw o wana ko newi so a wala neɗɗo paabotoɗo
o nyaw ɓooyo ana deƴƴini ana jokkini wadde bonandaji ɗum holti wiide madame Faye Kadiatou Kanté hoorejo walde haɓotoɓe e nyaw cancer en ɗi omo datte ɓiɓɓe rewɓe fuu kañu e rewɓe jahandaro koye muɓɓen no yawiri fuu
ñanden tawi kotoɗa hurore le endu maɗa ka tawan a saawi ñaw o ko yettoto duuɓi sappo ana yaha fuu ñaw o ana heɓa sembe hurorene mawnam haa yetto nokkule goɗɗe kasin cancer endu ana nannga rewɓe hewɓe ana wara hewɓe ɗum ɓe nduɗo lewru miɗe ndarda rewɓe fuu yaha ƴeewa e hoore mumen mere mere
nomeccintindi wiɗde fuɗɗugol golleji ɓe noddiri octobre rose ana hanni wadde sappo lewru octobre ndu kati
sakiraɓe ɓeɗoto kabaruji ɓe mbeerno famdu kabaruji amin bangal bema amin facebook andu x ɗum twitter kiɗɗo guɓal wuyɓe jam yiite yiitama ali central balangi ana jogui ana juuɗe mabɓe bidongaji noga e nayyi kewɗi pep ben gasoil ɗum waɗi jamma noga e nayyi septembre ƴaɓɓiɗum du lem kabaru o tottama ali communiqué gollirende nden gollirde EDM nden holtama wiide mbenana hakkude ɓeɗo commissaire police goto e kañiɗum neɗɗo goto garde national Alima Yattara wonko heɓene kadi fastango Ousmane Nyali Bouli e Alsisi
sini hollitingol nde fedde waɗore nde guykaji juwa himɓe Mali himɓe taaɓe henɓe woni ko nawi himɓe Mali
ana metti sanni yiide yimɓel kamɓe haybre hunde wiide kañum en woni gujjoɓe ɗum e hakkille an ka yimɓe ana hani ko waaje ɗum wona hunde ko jogui gaari ele leydi amen ndi eɗen jiltina nokkule ɗe fuu haala Mali kura mangal pat en ana wujja ɗum wona ko moƴƴi
ci jara lettina gonɗo e foftere holti metti muɗum e ɗi golleji ewi makko ana hani joni laamunkoɓe leydi meɗen ndi gaɗa horongoji dow hakkillaji himɓe ɓameteɓe yal ananata e larme
le wakkati amen ne guyka wala miɗe wawide ɗum yo saabi no yimɓe ɓamirte eɗen andi sukaɓe ko heewi mumen fuu yo délinquant en hande suka maani de suka maani kamɓe min pawata gikke amen dow mumen wiide waran wadde ko ɓurnata ɓernde délinquant en ɓe yoga e maɓɓe ana hani ko haybe
e wi communiqué mo eɗen waɗi commissaire jikkitaɗo tawede e ɓe wujjoɓe suuliye muɗon ƴogi hendu ɓe koltiwide kabaru muɗum ana woni e juuɗe tribunal garande instance commindiɗo bamako
iwde goo yettade 3 octobre bamako mbiyen bisimanno ñalaɗe hertanaɗe nokkuji ɗi jammawji gon e muɗum ɗum sisile o woni mbiyen sahel guel nawi naftorade ɗiɗo nokkuji banggal hewtagol jam mbiyen yirwere duminde hunde nde landini wetlands international ƴeɗo ñalaɗe fanda muɗum ɓeɗande jama o faamu dow nafakaji ɗiɗo nokkuji ɗi mbiyen e hucangol hoore dum hewtagol jam e yiru mbiyen e yirwere duminde jeedata mayga tawa toon keɗɗana ko heɓɓeɗe ɗu fo sango Ousmane Nyali Bouli e Alsisi
karuga keyta wondir directeur Sahel Witland International on darti humani be golleji mudon fu gad imma daraj gata hen koyde en do renugol nokkuje bubude ko way wadde yirwere junninde
la conservation des
haybre nokkule bubude yo hunde tirsuna sanne juude amen fa jam dejere kan yirwere boyor hebe wadi so mi landini nyalaade demi uttata dame amen fa mi ngada imma daraji kandi wadede fewde e haybugol e rende nokkule bubude de
e wi Mamadou Haydara secrétaire général ministère humaninde hawalu e yirwere junninde go hakkilo wadan fa be ngada noddango fewde e renugol hawalu le sahengel
lede gonde le leful sahengel kulle nafoje ana e mudum san de do kulle so nawtarama no wodiri an wa wadude jam kan yirwere boyore so dabereji kandi amele fewde e majjum e ka fu teddinama juinama tundu
e hakkilo hunje nimbe dun hore nafangaaji nokkuje buude baawa hebede sini hakkilaaji lobbi pamaka bangal ko wayi nafude
to bafla beton no le nokku negata bal hunta wi de nyandi noga jeda septembre no classeji jeegom men uditam den no ditotam ardibe ko baru jandiji nokkuji di dum do numu inama hecale ben ima draji no ni fabaji kananke elle di ndi woni horejo transition yo tiagal hultan wi yo tiagal video mo jota mani wadi e do telaji di jogi skabe lukku negata bal hinna de jandiji mabbe e wi ardibe men nokkuji di dido men classeji la to sababu hum jande hore ko baru jandale negata bal
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yato meda hertande 12 semaine andi dum ben tigol prakngaji dum prakngaj kesi le mali hindano dum do ngomi jogol gulirde leddi fumaninde transport hultama yo yalla hadde ben njibu e kan dun e jaw adan do jati haka jateji ngudidi e bangal mudun hindano nyande 9 septembre dido guliji di fuddi den hani wadede le ben hani an yuudu do mobulaji mutu ngaji di fufu fanda mudun ben hono beultani yel andu hakika ala alqadara di do ben mobulaji motoji leedi ndi donno di jowi do meedin tingul carte grise e ko nande mudun yelen be dor famu kedda nako mebane do fasan usmanial buli
direction nationale des transports holti wide tagal cartal mali e drapo do o plaques anatawedu kabaruji region cercle district na commune do dun wada mamadou sou won directeur général transport
lam
ko be holti yo guleji di dawre dum benata fi alum saddaji mo ingol plaque ngaji di den mo ingol plaque mobile le mali ta hiddi fa hande o nyere temede di muto ngaji di yo temede jetti wana fi wajibi yimbe ngara don e don ngatana dum hakilo tan de mo ki plaque o cartal mali desol mudun na do hen andirtude mali sikede anardu yo ml bawta wide plaque o le mali mudina
seni jom en doggoji yogabe jetti de dabere wobbe kolti wide dun hana wodaninde doggoji ni numeroji mo ben anda
je pa courant
mi andana no fi kabar o goddula wide de wotoji di courant wala den no kabaruji di mi andata di wotu mudun dun kay hakilo an lamkobe na hasindidi kalisi kambar dun be pi oro dabere soni dun wada ma yalla hadde number ni mi lawide an hani golle min jittira ka wadde dum sura dum hakkila man kay mobulaji yi ngala plaqdi hani hasindinere min kam ni mi lawide di hunde mu'ide sabi andar ndu fu yoni ande kessa gudidita
balaka numerisé e wi andimbe kabaru kebal o golle winditingol kasen doggoji do lawidi wadan fa lam o heba hen kaliseda andindo kabaru kebal Abdoulaye Sekou Traoré hakkilo mudun e dum isanne bangal denagu
wawi fabade lamko be hinade he golleji mabbe sabi hejo golle hebata lawul so ni jatte jogaji anda ka milay feso lamkobbe wakat jun ona jogi bawde hinade am saddaji bangal kebal mutoji ma mobulaji yobul fufi kebal kalisi bangal mudun e kanyadun kabaru mun cangul hore ndena so ni andama alqadara mutoji ma mobulaji jogi di plaqngaji ma di jogaki plaqngaji dum du yo kabar ndena ko
mekin tinde wide gol windita gol mobulaji wana wajibi non tafon edun wadani mobulaji muto ngaji ko didi fayotade di koyde tati
dokkaten kabaru jom hande kabaru do mbawi hebde saatu fufu do bemba amen WhatsApp 75 99 76 19 do bemba amen mangal gal kanya dun hello Facebook bangal knofuni 37 321 mere mere non ka famdi fufu budi noga tawle telephone jom do sede yotrumeden magazine yotre meden magazine yo kabaru rewbe yowi dundu ben alhali debbo mali nan hultan wi debbo ben chawrido ben jogi do ngari gollo ngado e madaraji kinido jati galle mudun iwde sal yotari ben balirindi ben goto fuf ben kala debbo dun kabar mudan yowi do ni suji di nokkudo woni mudun yelan be dor famu keddo nakku kanko fadum takuju hebane do fastango min e usman nyalibudi yo en nyalli jam
baki malinke debbo ana fawi do ciudi mudun e do ciwata le balere leydi meden di debbo kay ana anditire do andugol mon serdiji kewdi fuburi do wadde no yidirte kanyum du wonno nuy gal galle e wi gondo sisogo kay bo fina tawa gondo kay
du yemu sodi kasigi
ce debbo yonu gal galle hani heddade le galle tedinde gora tedinade jongalle hal darnade kbarukat le gen den jongalle han sulde pade nyamduji e fakkantuji
bari bitle la fono ko be kaddo ki yere
ala hali debbo yalla walda e waylitaade na yude haybugol fa yottaade darnagol potal hakkunde himbe handen en wondi e waylitaade do no wattuji di gorri nyawtugol mettugol yogabe ko wela jaati rewbe yogabe Aminata Damba ardo rewbe gondo segu
la femme represente
debbo yondi ka jado to moto denno mo diggini mo hinni kabaru galle no jabadu ndun gori ko ka hande hande o ndo wiide rewbe be jaatawi jaati le galle ko buri yidde yo parade hinade ko kan wodi rewbe yogabe be jikta fe ko gutti
ya de femme qui se comporte bien
ngardo beldo yide me jida don du fu an watti kadule lebude on don e nandore mudon woni ko taykitete rewbe wambe le sa hangal du woni ko holti wiide Aissa Arbert andindo kabaruji rewbe tumbutu
si la femme no du same bijou
debbo jado sahal leedi ndi hani haybere sande debbo jikko yede mbawa do gora ngatandi hakki sanne takalambe en dugi do taglob bangal onugol kadule gayen
sur le plan relation
la funité entre la tari debbo haki kan woni mo djoni rewbe hebe yimbe yobinde la tari chahido chawlido e munyow
la sagesse et de la résilience surtout
andino kabaro fina tawa yam Musa Hulubali ana misi ko tayki toto handen ko dabere gorko warti handen do debbo edum fawi do waylita gol himbe ko holliti wiide
donc c'est une forme d'échec
debbo todi do afi drade zanne mudum jogola makko wala fay hunde yafude bangal heddade ngattani do hakkilo finata e nesuji jamaa ono do holita ile tariki
que nous avons reçu à travers l'histoire
darade darnde mun latade jom sudu innirado jidaado fa latade codo en dam dun en e nandore mudu woni darnde debbo le o wattu nyawtudo ana didde rewbe fa keddo e o alhali dun holiti wiide andido kabar nedda ko hamma gindo e wima ko ana darta e rewbe beede nyawtere le wattuji jondi
elementina in actrice principale
ko ni gal bangal dum gollo an yaaji le galle bangal kebal dun nono ko non zaman meden no wuri wakko dun o bangal ande kesede ana tiidi warta do won bangal finata
a trouvé dans les temps jadis.
E wi bale kumanida hakkeji rewbe antare debbo an hani tawede ko nabata yeso bangal waylitagol.